ha, la hit de Concord. Mwangu na mitego ile mbaya siji vipi sijua na hisi na manzi kila kaya hata kitinga geto ama gafla ni fire wapo kama dito sijivungi na desire mala na chuma mchicha na lost hilo zigo na mina sikiaraza ajabu na kuwa sina feature ila niko hoti kama saya metinga in the club kisema na dem fake sana sana tutanipaga zabu agarabu na kuwa sina shida matabu hivyo miliko nae kwa sababu ila kwenye mitaa au kwenye baa warai niko nae tukila docho iwe kwenye baa au kwenye njaa na mda wa kukesha tuko macho kwenye mitaa au kwenye baa warai niko nae tukila docho iwe kwenye baa au kwenye njaa aze yeye
tena sina tena mza sinje kufanya makosa unaonaje kanije kutoa posa nipange mama nipange nipange mama nipange tena sina tena mzazi sinje kufanya makosa awana wana you mama want you I want you mama want you I wanna gena go
yeah. Yo just cozy in my head no correcti. Every day I pray to Almighty. You are the one and keeper to hold my heart. As the sins, as the half make for the cast. If the day you're gonna treat it with an idiot, that's over, okay, you like my proper. I miss your sex for the little nighty. I can't speak upon your place, my sighty. Dive by cause is a good time, gelo. I'm in a deep lover, titty bone marrow. The young school, you wake me west through. This now he's up, my head's down low. In that race, your banana is the level zero. I know you are the one, deserve the true love. With the nothing to beat, just all an alative ila. Kwenye mitaa, au kwenye baa. Warai niko nae, tukila docho. Iwe kwenye baa, au kwenye njaa. Na mda wa kukesha, suko macho.
Tena sina, tena mza, sinje kufanya makosa. Unaonaje kanije kutoa posa. Nipange, mama nipange. Nipange, mama nipange. I want you, mama want you. I wanna get a go.